alayo yo woni kehle dale la ngikulisa uwaze wakude lo muzo ngaphesheya
Oh, I say, I'm good.